It's the scars that make her beautiful. Tomomani Ngaboro was a soul. Be respectful. She's a glowing fine piece with a diamond flame. Finest black queen with an amazing body tone. Mureka yambalaka gweka akampi. Wekaba kekamuwe mirembe. Aita mukutoba kunji. Wekota manyi. Okusigalanga agenda no mulembe. Atoba. Asobolo kusanyusa buli omu. Naye buli wakola akaviri akapya ne basemi mwa munyindo. Ng'omumpi ayimba sekano ya gwe muwanvu. Tubulire ebyekibuga. Ate era osobola otunyumiza nga bwe yeetunda kasitojja n'obujulizi nti oli omu ku bakasitoma. Muleke akole ebimunyumira we kiba kye kimuwa emirembe. Buli ddakiika gy'oteeka smile ku feesi ye kikyusa bingi mbulamu bwe kuba tomanyi mukazi wattu kyayitamu. Bambi kamaama. Bwe ntunuulira abakamenya omutima ne nkasaasira. All she offered was love, bino si bye yasuubira. But despite other insults and judgments, she still glows with a golden heart, and it's what makes her beautiful. Fixon Magna Di Mario, epitome of beauty, Magna Boss.